International Boy, DJ Perez. In the mix.
To download my mixes, log on to www.djperez.co.ke.
The International Boy, DJ Perez.
Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani, ni shushe maba. Ni gege, ni gege. Ni koko tabali. Mi amor, ni kuite jina gani baby. Hani, mon amor. Jina gani mahabuba azizi. Monamo, oh monamo.
The International Boy, DJ Perez.
On the beats.
Never seen before. Wengine wandini. Oh la la la. La la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umavuli.
Ni bebe, ni bebe. Ni shushe maba. Ni gege, ni gege. Mi koko tabani. Mi amor.
Ni kuite jina gani baby.
Oh no more.
Mi amor. Ni kuite jina gani baby.
Oh, you kwako sisi kiasi gani? Wanafiki wachuani, wanataka kuvongwa wajinga pumbavu. Kuna kipindi cha kula nisipokuona, nanyonga mpaka sura inavyosonona.
Asimkika cha mama face ya pretty pretty, ona lako shepta bigi bigi.
Tukianza kesha kucheki jigi na baki kikus
Koja pambio na jitesa digi digi, kamba wataiwesa igi igi. Nipizi
naongeza nizidi zidi, sije livya unafiki. Don't tell me why.
Siyo yake bado yuaja kwangu kitandane akitaka tu banane risiti kila kitu mbili hameja maalama kwenye mwili bado yuaja kwangu kitandane akitaka tu banane anamlale anamlala na siyo siri siyo habari anamlale anamlala wala fichi siyo habari niliambiwa kupenda Chitsi hadharani niliambiwa kupendae atakustiri hadharani jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale jale 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 jale
Sidanganyu nasema mina danganya Utasikizaje masikio yako shazidwa na macho yako Enauna vitu na kuna kitu nafanya Apo ndo tumefika na kuongelesha Nkiona unaona niko guilty ya imata kitu ntasema Tanya roo inaumizwa Nasikia wivu nkiona wale wanapenda na bila kushukushuku sana
Bila inafaa
Bila unatakufanya fanya leo leo Kana panda cheo cheo npande kana shuka basi Nianze kutafuta stage ya mind yeah. Jifanye kauna care pia utani ya mini wane vile na kuchange ya mind
Jaribu kundanganya kama wanijale Kama wanijale Jaribu kundanganya kama wanijale Kama wanijale Jale, jale, jale Jale, jale, jale
You're so perfect Andi watu wanashanga Ona vile wanashangazwa
Nikupenda tangu nikujue jinai Girl you're sweet like a violin Sema wapi baby twende dina Twende dina Baby me now Oh baby na Bingi swa Give me dwaro ka bingi swa Baby na Bingi swa Give me dwaro ka bingi swa Oh baby
Baby love, you are my baby love
international boy, DJ Perez.
Mama anajifia, Ama umepania. Oh la la le. A baby you my angel. Mwenye raha za mwenzi. Oh my gosh. Let me sing for you. Let me sing for you.
In the mix.
Jamani mapenzi kiburuge, kinaburuga.
Kimenikata maini, mwenzenu tasiamini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya. Mpaka mwenzenu na imba chokoleti, changanya.
mpaka na chibwa na imba jejeje.
Unakipa aje, nifanye aje.
In the mix.
Bila shaka uja waimona hata kwa sura. Bosi wa karibia kila unachokula. Wezi mora kwa TV hata kwa zarura. Ingawa endo mwenye kinyamuzi. Anatana mitandao ya mikuza sura. Yupo biza na mafao pesa mlungula. Angetaka kupika na wote angesha kula. Hana uo muda wa makuzi. Masikini na wapa mitaji wagawane na watu wazima. Uwezi mwona kwenye picha na wajane au mayatima. Kawezi kujisifia nyumba wala magari renji na bima. Idhika na gawa mumba jala jalari kikubwa uzima. Sura yake kwako lazima itakuongeni. Wenda usha pishana nae kwenye foleni. Mana siyo mtu wa kupa mashampeni. Ya sorry mbogeni, yeah. Mfano mtu wenye pesa. Oh pesa. Mtazame Baresa.
Baresa.
Mfano wa mtu mwenye pesa. Oh pesa. We mtazame Baresa.
Baresa.
I wanna talk to me.
Hajawahi kubombea cheo au kujisifu na maendeleo. Hawezi kushika pesa akazigawa. Nijusha sikia Baresa na chawa. Akina tajiri mo kipenzi cha wanasimba. Tunawaona Insta wakicheza na kuimba. Karibu bosi wa Yanga na JSM. Yeye ana utaratibu wa kwenda kwa Mkapa kucheki game. Mbaya ila wezi kumona Baresa akijisifu na pesa na majigambo rumbesa. Pesa Mtanzania ya peke aliye juu ya Baresa ni rahisi wajamuhuri mana yeye ni tasisi. Oh, in guess what, mama yuko pisi. Na ukimona ametokea akiongea ni kwa ajili yetu sisi. Wakati unajigamba wa Mbezi Beach, Baresa na mashamba uko kijichi. Ebu acha ushamba pesa ijifichi.
Eti aga too much man, I'm sorry.
Mfano mtu wenye pesa. Oh pesa.
Try not chesa.
Takuna gin na ma whiskey. Ladies say hey you
ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takuwa jina ma whiskey. Soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega.
Kitenda wili
tega.
Glass yangu ina kinywaji bila chesa. Na kunywa nini?
Jindo inaweza.
Alafu waiter weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na Mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me German masini ko kwa parking. Designated driver pia kumachi. Sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takuna gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takuna gin ama whiskey.
Okay. Ukiniona nite chairman,
chairman.
Pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo. Tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo. Kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tambla tunatumia vikombe. Kuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe. Itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika. Ni kulewa. Leo ni kutingika. Tafuta za uba. Usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere. Usiku mzima hadi tuone juu. Niko na swali niulize. Niulize. Niko na swali niulize. Niulize.
Uliza.
Nini ukikunywa lazima ukunje sura.
Shots, shots.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Shots.
Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. My whiskey, yeah.
Fox and A. Jackie,
Chaja Bumuni Chiki, Unikosi, Kila Moyo Wangu, Nyanya Nyanya. We have our food, we have people, we that is a Moyo Wangu. Shindwa pambana. Hey, everywhere you go, you take my heart with you. Usutulie mami, namba ntunzie mami. Sema nini unataka, tell me what to do. Nikufanyie mami, ufurahie.
Can you come closer? Whoa, 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 whoa. 'Cause there's a feeling down inside.
usingizi mami. Ukiwa mbali na mimi, mimi nakosa usingizi mami. Tupendane mpaka mwisho.
Bring it to you. moyo mepata kipozeo. Sasa mambo yote ngari 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 ngara. Eh, mahaba yamezidi matokeo. Amekaza zote nari 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 ngara. Iwe kwa kisu kiwembe, mapanga manjenjela kwako sichomoki. Umenichomo wa pembe, nimeacha mawengi, umeniosha kwa dadoki. Nikikuita baby boo, unanita sweetie. Mapenzi ya karafu, kutafuna vijiti. Yani penzi lako ni furu kiyoyosi. Yeah, shula.
DJ Perez in the mix.
Hey, sio vita, haya ni mapenzi. Nashindwa kufurukuta, yani sijiwezi. Kwenye haya mapenzi, kuna vingi vihunzi. Maumivu kwa kanzi, vyote kwako vimetulia, baby. Iwe kwa kisu kiwembe, mapanga manjenjela kwako sichomoki. Umenichomo wa pembe, nimeacha mawengi, umeniosha kwa dadoki. Nikikuita baby boo, unanita sweetie. Mapenzi ya karafu, kutafuna vijiti. Yani penzi lako ni furu kio.
Hapa tutajaza ndo. Mi uvivu sina. Natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Ayago baby ringa. Ikijangwa baby minta kukinga. Bairando basi pina, birudi kwa nyuma na kukinga. Hayago, baby ringa. Ikija mfuwa mama minta kukinga. Bairando, basi pina, ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupepwe. I wish, ni mwende wopa kiluka debe. I wish, ni mwite nasibu aipe jeje. Watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu konyuma kuna shumo. Tandondosha we, paka mapepe. Shilole wambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Ayago, baby ringa. Kijangwa baby minta kukinga. Bairando basi pina, birudi kwa nyuma na kukinga. Hayako baby ringa. Kijangwa mama minta kukinga. Bairando basi pina, birudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupepwe. I wish ni mwende wopa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu.
Yeah,
I wish I would be.
Kisha jiko kama tebe imebeki. Unokata kama razor. Stop with the teasing. Acha kuniongesha. Baby, nasirofi kama dam. Baby, I'ma blow my money like Saddam. Oh, say me. Girl, you know you better than when baby. Girl, nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you, baby, you. Chako cha moto kinaisi na chomeka. Up and down kama una pepeta. I'm running first, I'm running later. I can't wait to put it in the ball. Baby unani peleka na rich. Baby the way you want you are rich. Moyo na dunda ni kama na death. You put it on me again and again. Oh mama ya. Vesi peace kutanya. Mtoto kwisha funja tachagana. Why you come faster, faster TJ? Mama na baba yako kanga mata you.
Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na. Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na. Oh na na na.
Wazimie data, mana tawasha VPN. Mina dana kuna jipya ila, wao ndo again. Mashokolo madien, watoto jipangeni. Hakuna msoto bila brain, na uza niko miko
leo chen. Sisi hatulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Leo sisi hatulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Simba wale wato bale. Emi loba vini bale.
After my sita million jale. Now up with the go and the wale.
You know say I get the stamina. Bongo choto chote si tunapita. You know say I get the stamina. Bongo choto chote si tunapita.
Yo sisi atunali. Mata giza tutoro. Oya wana tunali. Tunapita giza tutoro. Yo sisi atunali.
Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro hodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga. Just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my. Gozi yake navometamet. Kama shima. Hivi we unazani na kutamani ila nipo itrese zaidi ya vile navodhania. Kina mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight.
Cause you are such a beautiful woman.
Woman, woman.
Could you be my one and only woman?
Woman, woman.
Kama kachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virembua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori, anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ati Mombasa. Sige mure mpaka sasa, wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, hazini njimi tembo kumwa madi. Wanasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, unye shindano la warembo ata nkupeta ajili. Kwanza bado kijana, kifu wana pajalala.
You such a beautiful woman. Woman, woman, would you be my one and only woman? Woman, woman. When's I gonna
Aisha, 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 Aisha.
The international boy, DJ Perez.
Michezo yako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy. Mama mimi napendaga Olivo shona kunongo nongo. Ukidunga kete lafi na mechini nani maliza. Ukifunga dela unani maliza. Michezo chumbani oi nakufa nani maliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Olivo zidi utamu nikuite asali.
In the mix.
Una siri gani hapo kwa mauno. Mtoto wa Salome unamwaga mpaka bon maro.
Hey baby,
au labda unatumia anointing oil vibaya. Kuzi unavarambosa kwa panja rambosa. Sijawahi ona
toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao. Baby.
ongela mtesi maze unanidelisha. Napenda navyo tenzi, napenda navyo flexi, unafanya mina slikisha. Kila mina kucheki, ongela mtesi maze unanidelisha.
So back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, swing and turn around. So back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, swing and turn around.
Ume, ume, ume donjo. Baby, baby, kama chapo donjo. Kalongo longo, tuchaze hadi tupate watoto. Tupige foto, tukiwa msoto. Isiwe ndoto, jisiku moja tutakuwa tumasaka. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha. Kile mina kucheki, bonge na mtesi, maze unanididisha. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha. Kile mina kucheki, bonge na mtesi, maze unanididisha.
So back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, so back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, swing and turn around.
Twapendana wawili, watatu hatu ya ali. Madam Sensation, walai kweli mweza kuchari. Usilete frustration, na kupenda mpaka basi. Wapambe nuksi, omejaviji macho kodo kodo. Penzi walite nuksi, wabaki wakicheka komo. Vyandani vizidishewe, na milo siachena na ho. Kanyeka pressure, stresi zikatoka Kongo. Chuni, chuni nana, chuni oh. Rudi, rudi baba, rudi oh, oh.
The International Boy, DJ Perez.